kadia ela vuele lepo himansone yebo
wewe na zambia tumfweni ikanieta lete na timvelani ndiye mtu wana sala kwa tumfweni timu base tabe voting we tanza kumbele aga inde jile mabali bali tanza kumbele aga inde jile mabali bali tanza kumbele mutinyanja titimu votele mujitonga titumu hotele wasiloza titumu fevoti ma mutivemba titumu pele voti die mtu wanga chinje ko vintu die mtu wanga chinje economy die mtu wanga pweze ko dola na kulenga mawitu bamba kufola die mtu wanga pake manzi muminzi die mtu wanga pweze ko maskulu die mtu wanga chinje ko vintu 2021 August Bali
ukuria kuino kanongora bomba economy na yola te kulanda Nchito shashala ni kadia Ela vuele lepo ni mwansone ya goto
Wewe na zambia tumfweni Ikani yeta lete na timvelani Ndiye mtu wana sala kwa tumfweni Timu base tabe voti mwe tanza kumbele Aga inde jile mabali Bali tanza kumbele Aga inde jile mabali Bali tanza kumbele
Ekonomi ya yuma kaputi kuchulu Fade ndari gonga shkulu Never forget nobody never legacy They will take over, vote for body I think for good vote akuba sober Gana ukuro kuti waba
vote
Uri netigiri patula chula Licha njife kupusho kuchula Awa kubakela po kufushe nsala Mwila alaba loji shantinka yakwa Imagine another 5 years mstruggle Na kupapata leka body a take it Ukuri ya wino kanongo na bomba Economy na yola tegulanda Nchito shashala ni kadia Ela vuele lepo himansone ya goto
Wewe na zambia tumfweni Ikani yeta lete na timvelani Ndiye mtu wana sala kwa tumfweni Timu base tabe voti mwe tanza kumbele Aga inde jile mabali Bali tanza kumbele Aga inde jile mabali Bali tanza kumbele
Ukuri ya wino kanongo na bomba Economy na yola tegulanda Nchito shashala ni kadia Elwa wele lepo himansone ya goto
Wewe na zambia tumfweni Ikani yeta lete na timvelani Ndiye mtu wana sala kwa tumfweni Timu base tabe voti mwe tanza kumbele
Awa kubakela po kufushe nsala Mwila alaba loji shantinka yakwa Imagine another 5 years mstruggle Mkuchula kupapata leka body a take
it Mutinyanja titimu votele Mujitonga titumu hotele Mwasiloza titumu fevoti ma Mutivemba titumu pele voti Aga inde jile mabali Bali tanza kumbele Aga inde jile mabali Bali tanza kumbele
Mani Chizi We can turn
over Nobody does it like DJ Skydog
Bali feo eso a pay vote ni pari bali
Uncle Wisdom Twambonene Mr. and Mrs. Amaluma
Pass beats on the 1-2s
Na vele buwana shakani
Fly T-Southern Walia
Bashima
Sky Dope
Mr. Owen Moore
Young Duma Kinda Pudding
Jonathan Mbewe
We taking over
Bama Kongo ya
Pongo Exclusive from Hot 5 Stop
CR Mwena Zambia kupa fewa isi nukubota Nwanzo kufota vota vekwa taure mwona
Tanachiba Nino ukulopa kufota wa piye
LSK Kopala
LSK Kopala zinda building